Aliwaacha wote alokuwa nao before. Mikono yake so ya kupika ni kunishika shika na kunihesabia do. Kukutetea ametulia, show show time ona navyo panda jogo. Mahali kwa mtoto angamia, wakitaka ngombe nitawaongeza kondo. Unabala baby unabala, unamara baby unamara. Unabala baby unabala, hata ukikata baby nikifa pio. Utamu nipunguze ama niongeze baby.
Ongeza
ama nikupe yote ama yanatosha baby.
Baby ongeza.
Utamu nipunguze niongeze baby.
Ongeza.
Dizi na nini muogo baby.
Baby ongeza. Nawa siwa nangani nawa. Nawa nawa.
Internationally, so kifisi fisi, mahaba ya kisomali. Oh, but you only miss wezi kukwacha wewe. Nataka uishi na mimi, sina chance kwacha. Oh, please. Nimetandika busa tiketi kwenye roo. Kariko kesha marashi. Kama unako, wena malaika, kulwa na doto. Yana yonivuta, mahaba yako. Mama nakuita, ucheka yako. Nawa, 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 ali nawa. Nawa, 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 nawa.
Nipende sana mina taka wale Orsema gomu tanya cha wanune Chukundane ya nipaka wale.
Yeah.
This is DJ Saver.
Nipende sana mina taka wale Orsema gomu tanya cha wanune Tupendane ya nimpaka wale Wanosubili tuwatane wachunde Acha wakai vikao wamalize waganga Yana wazinda ya kwa waone kama waganga oh, oh. Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga Sura zao paya Wana nitaka Miswataki na kutaka wewe tu Wakinifata Na kimbia na kufata wewe tu Asa ukitaka Minili omuwa wewe tu Ama nitoke darani Niseme
Genie X double six
You make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, make me spend my money. When you touch my body, you make me lose my mind. When you touch my body, you make me lose. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, it's in my vibe. And we come back, apologize.
mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni neno kiona hema, mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu ina sikiza, kuna mahaba mahaba, mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni neno kiona hema, mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, na sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Zako nikikufa nikazikwa nikaoza, mapenzi alinitesa yalinitupa nimefufuka. Mimi nilikufa nikazikwa nikaoza, mapenzi alinitesa nimefufuka.
Inavyoonekana kama na ulafi, oh, inavyoonekana kama na kuja kasi. Aha, najua unahitaji kidogo nafasi. Na mie ndiyo hivyo nishakulea nazi. Wanaota unaniita, sauti yako inavuma toka mbali. Mizigo yako nitajitwika, niko tayari mie kuanza safari. Kuna wakati ni usiku saa tisa, unaongea na mimi haulali. Hivyo vitu vya nimaliza, na kukuwacha kwa kweli sitakubali. Yani sitosheki mimi, unazidi kunichanganya. Au nilambe na ulimi, nipite uko chini kwa chini, naibuka nikizama kama samaki barini. Oh, mapenzi yako mvua
nisharoa,
mapenzi yako jua
nanichoma,
mapenzi yako mvua
nisharoa,
mapenzi yako jua.
Kwenye njozi uva menkolea kuwa mkasitamani, tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa. Hoitabani na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu nisiulizwe maswali. Baby nipe taratibu utamu wa asali, kukupenda ni wajibu nisiulizwe nono kwako ntanganyana, kwako ntanganyana, kwako ntanganyana, kwako ntanganyana.
Eti baby kweli usiponona punzi na bananana, eti baby kweli unaumisi utamu bananana. Naweza mbali sana, my feeling. Eti baby kweli usiponona punzi na bananana, eti baby kweli unaumisi utamu bananana. Eti baby kweli sakando hivyo kwa nini twagombana na na, au ndo kweli tamuna chungu ndo raya kupenda na na na. Hawajui oh, baby how nazongipa wapi unanishika, na ndo maana mwengine sitaki. Hawajui
ninavyopenda sifa basi hapa kichwa mara najona nipenda na uniaje
nachotaka niwaambie unanipenda dali hautaki kuwa na mimi bali bila mimi hauwezi basi niambie niwaambie wajue kama unanipenda dali usiku bila mimi hauwezi ndo akompenzi basi niambie niwaambie wajue tunapendana 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 tunapendana
mimi mimi hapa mboso gani tena penzi ni hadithi za siku nunu iwe kwenye furaha nyakati ngumu penzi ni maradhi nishikwe pumu nimekupenda we ashki majinunu usinificha dharani baby ni chumu mengine tu yafanye tukiwarumu haki ya Mungu wala yuki ni thurumu
bombo clad
na nyunga ndumu oh wewe sitaki ni kukwaze usini kwaze tukawapa maneno watutangaze wengine wanagoja siku gombana oh wewe
penzi kwenye kibaba ni jaze jaze
mambo ya kini kaba uniliwaze leo tule mlenda kesho nyama basi nambie niwambie kauna nipenda dali usiku bila mihaunani bila mimi hawezi basi nambie niwambie wajue
kauna nipenda
tell my friend this is different how my you got me end of the mission this is stop play when say you go and say no play with any my skill you don't listen
yeah ama nilikuwa tipsy eh ulimwagika pisi eh what are they taking no young feature uzuri wako mnija kwa kichwa ikazi kumbuka hivi.
This is DJ Saver.
I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Not play with any my skill, you don't listen.
Sound spot.
Yeah. Yeah, man, you look what you see. Pull you magic up, you see. What are they taking no younger feature? Uzuri wako mini ya kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi. Unafunga tangata lipsi I know that you miss me. Why don't you come and kiss me my baby?
Umetawala nchikavu, umetanda angani. Unanipa mitihani, natoke njia gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko fenchani, uko moyoni, umejaja andani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Bozi zako da, ila sura ya furaha. You are my friend, you are my lover, you are my superstar. Mashindo, mashindo bulala last night. Kiangaria kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nalia ujue fitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha kumbuka kuna
mona
DJ Saver.
Of course, I kuna lile kamirika. Sama siku meke negative. Nachukia kujiona nikilalamika. Mola unganidanga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Mola unganidanga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Nisipengi darau.
Mananya
darau.
This is DJ Saver.
Minirizurumu na afsi kujikirihisha nikiamini mimi mtu wa mtu. Kumbe bora ninge chuku chuku. Ninge fanya utukutu. Moyo nori kupana fahasi chakusikitisha na chambulia maumivu tupu. Bora ninge chuku chuku. Nama ninge omba wakifanya supu. Kwa koli kwenye dosina. Nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima. Kama ata we nitashima kukuthamini. Nikwe yute kwenda mashima. Japo itakuwa ngumu kwa mini. Nitamisi micheswe mama mina. Ya kucheza kwa kuburu saulimi, yeah. Mapenzi ulionipa wewe, wala nisikutamani mengine wewe kiapo. Mwenzangu umebadilika wewe, japo mimi nakupa kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani, kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbi, na ndo maana twenda ni wewe. Darau,
mananya,
darau,
mazima.
Nilikukosea, naomba unisamehe. Shajionea, kwamba sina lolote. Bila wewe siwezi endelea, naomba tuendelee. Yalikuwa matamu mapenzi yetu, yalikuwa sopa. Exit wageni uliosoma. Kama ndo cha moto nimekiona. Haku siwezi kujifanya niko sawa, kumbe inachoma. Inaumiza, nimeshindwa kukaza. Mwenzako nataka turudiane. Mwezi unataka turudiane. Mwenzako nataka turudiane. Mwezi unataka.
Alo, kama utani moyo yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binvu, kila kitu tunaendana. Ameniroza kaulimbo, sitaki acha kumtazama we.
DJ Saver.
Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Aza nataka wajue unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasio amini we ni wangu, niite mai.
Mai wangu.
Hata ukiniposti caption yandika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza mwambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Konde boy kumi number one.
Mwombe Mungu uzima. Tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupe. Iwe mabundi milima, we fly any weather. Rubani ndo mimi wa upendo.
Nikupe, nikupe.
Mwoga kuchiti notice. Ya uongo doka visa siwezi. Likiza moro tambani mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga. Tamu kuziri ata soda. Penzi penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga tamu kuzia tasoda. Penzi mbona linamwagika. Inataka wajue kama unanipenda niite baby. Na kama ukiniposti Snapchat niite mai.
Kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa tano. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake wa tano. Ah, nikamuomba kanio, namba, moyo ni Mungu nikamupa moja. She's my number, number, moja. Nikamuomba kanio, namba, moyo ni Mungu nikamupa moja. Now she's my number, number, moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushoana.
Today's my wedding day.
Tushoana. Ndo tushoana. Ndo tushoana.
Zangu bichi na lopepo wa bahari. Ali nipita kama meli. Ana yumba yumba kidondo sa kishenzi. Oh, Mikocheni. Kamfuata utadhani zombi. Habari kani bona ukolondi. Jina ni kani ya kasema zari. Nkamwambia aje, aje. Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje. Taka moyo wangu we wake.
Watangoja sana. Wakitani ya tutachana. Na yeye tumeshaifana. Na ichapo siku na mchana. Yani na maanisha kwamba ndio tushawana.
Sihemi yada. Penzi si madeni nchina. Halina gautemi yada. Ningidua amina. Olorufemi yada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu. Macho fumbu alfumba. Uniishi hamu. Wanaongea pumba. Tuafunze nidhamu. Kwa moyo upo mchumba. Hadi kwenye damu.
Simulike mchana ili watu one vile tunapendana.
Baby ajali ya mapenzi mioyo imegongana.
Na sitaki nipone nifaunizike mama.
Mindege wako nitarejea. Niruke niende wapi. Kama kitanda kitanegea. Tushuke kwenye busa.
Nibusu. Mami nikubusu. Chuchu, nimekuwe hali kasusu.
Wako nimeza mapenzi nipatie mazima. Jeuri sina, adi nitafia madina. Veku iba iba vino kini meshindwa. Nilisema napita, mwisho we nimeza ma.
Nibusu, na mene kubusu. Nimumu. Namene kuchumu mbe. Nimumu. Namene kuchumu. Nibusu. Namene kubusu mbe.
nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo, eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha.
Is DJ Saver.
Mama, haujui mnachonipea mpaka na paga na sio mambo ya dawa. Wewe ni mtamu mwaya na unaga shobaya, ukinigusa tunalegea mwili wote teke teke. Siwezi hata kutembea kama mtoto tete tete.
Aya,
na nyuma ni Muganda, shepu ya kitanga, ngozi ya Kirundi, sura Kinyarwanda, na nywele ya Kisomali, macho ya Ethiopia, utamu Tanzania, akili ni ya Kenya.
Yule anayepinga asimame, anayepinga
This is DJ Saver.
DJ Saver. DJ Saver. DJ Saver. Mbaka anafeka ilo sasa ziabari ilizo pata ndo zinansikitisha. Eti nambiwa ameama kabisa. Anwe nazi sio nazi tuwe siya tuwe. Ntamuona wapitina hata sijui. Nazi sio nazi tuwe siya tuwe. Ntamupata wapitina hata sijui. Bele ya macho yangu ametoweka. Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18 sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi kafara nani, moyo wangu
tamula na kupa stahiri, hakupi unachotaka. Yomana nimetulia na kukabidi mtima. Naridi kifungu mbili, ukosa na kupata. Unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unify, ete tuindani wanajichosha na kujipatabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musiki peta.
Doka mondo kabongo, ama nimezizima ya moyo. Amuzima na songo, na jini mara pate furaha. Sina ama masina, si unajua misina mawe. Nono na songo na ubachela, nilisubiri urudi ni kuhoe. Suli na mbione na soma, merudi na ulezi mtu na mwanae. Na vipesa ni vyo tumba, oh mama, nili jini maupate. Sona ito maza, na umesha za, akili na mwili vimepagawa. Na kunwa energy ya sina power, maji ya kunwa ile wamena. Salamu na tuma, nikwa yula nisoma nae. Nikipige simu na poke, na ungeo nisoma nae.
Mama, to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my my glory, my one and only. Yeah, mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah. Baby, this love not for me.
Kiingereza, I love you. And you know.
DJ Saver.
I can deny it. Kimi ya chantaria. Mi mwenza kumshaumia. You make my heart go low. Speed na nipagoro. Now kimi ya chantaria. Oh my sweetie my dear. Ani navyo kupenda baby. Oh unajua. Na kama maji umeza misha mashua. Wendo nakuwazaga. Wendo naikupendaga. Wendo naimiwezaga. Wendo naimiliwaga.
My sweetie Fanta banana, hey, I'm ready. Ukamwone baba na mama, and you are my baby. My sweetie Fanta banana, hey, I'm ready. Ukamwone baba na mama.
You my baby, my sweetie boo,
my yobi.
Kutaka wako msama, baby. Ila we ukanichumia.
This is DJ Saver. DJ Saver.
Ile kufata ukunalia. Kutaka wako msama, baby. Ila we ukanichumia. Ulitaka mini daddy. Ulitingisha kiberi. Titi. Onesha kudili. Titi. Nipo gado nipo fi. Titi. Adundi kati. Titi. Asema ushachukua noma. Zango na baby unatukata stimu. Jieshimu we, usijitiendimu. Ebu niache kidogo na pewa vitu adimu. Nabembelezo kama nalo. Kamina upikia masalo. Dume la shoka si barubaro. Kwa mkitisha kwa mtaro. Ulitingisha kiberi.
Saver. DJ Saver.